Kati walo enteekateeka y'okutumbula okusitula ebyobulamu nsaka ebyenjigiriza obukulembeze ebyobutebenkevu n'ebyobulimi bitundu ebyobusoga kakati ng'enteekateeka eno abanakyewa abamu batandise tugiteekamu omukono amagezi n'ensimbi okulaba ng'egguka. First African Bioscholar Information Organization, nataka ba Uganda National NGO Forum nabalala, bibakwataganye n'abadeni, nataka ba Netherlands, bibadachi, aba Swede, aba Bungereza, aba Ireland, nabalala basobola okulaba ng'abantu b'ebusoga, babayambako mu nteekateeka eno, sejirole y'okutandika gye bujja. Bano basinziire mu kibuga Jinja ne bagamba nti kakati baagala nnyo okutunuulira abo abakadde abavubuka n'abaliko obukosefu mu bitundu eby'ejjinja Iganga Kamuli ssaako n'awalala obumbwetoolovu bwa busoga. Kino ekintu kye bagamba nti bagenda kikolerako ddala kulaba ng'abantu bawangaala babeera mu bulamu obulungi ate nga balina n'emirimu. Enteekateeka eno abainsipekita avunaanyizibwa ku by'amasomero mu bitundu eby'obuyende nga baduumiddwamu Kama Godfrey Michael ne Hajjati Mastula Tibiwa ng'ono ye avunaanyizibwa ku nsonga z'okulondoola amasomero mu bitundu by'ebugiri batubudde ne batugamba nti abantu beeyabamu balina obuzibu bw'okutwala abaana amasomero ge balowooza nti agamu gabeerega kutene mu mbinabina.
Nnamba ey'abasomesa n'abaana, omusomesa omulala agemerera abaana 6-8 ate nga mu mateeka yandibairagamu omusomesa omulala aba n'abaana 5-3. Olingirira ebityamo byaife mu Buyende District, amasomero agasinga bungi gali bubi. Nenda okuwapa example y'essomero lya Ikanda Primary School lirina abaana 243. Ekibiina ekirala kyonka ekyoluberi eberi kirina abaana 8-5. Aye desike ebiri mu ssomero eiramba kibiwera desike 10, kitegeeza nti abaana okuva ku kyoluberi eberi otuuka ku kyokuna batyama bwa wansi. Desike dakolesebwako abaana okuva ku kyokutaano kyamukagana kya 7.
Abasomesa baife ekitwijo balwa musaala guno ogukaali omutono, abasomesa gano nnyo amalooni esavu multiple loans.
Joyi Kawanguzi okuva mu kitongole kya Fabio naye kwe kutubuulira nti kakati ensimbi baagala kuzongeza ezinaagenda mu nteekateeka y'okutaasa ebyenjigiriza naye abasaba ne gavumenti etunuulire ekyo nga abavubuka abaana ssaako n'abalala bali mu myaka egikisobola okuzaala oba egirimu okukola emirimu babeere nga bayambibwa mu byobulamu ate era n'ebyenjigiriza.
Particularly ebyokusoma n'ebyobulamu bibireyo ino projekiti eno ng'abantu baife bali kuba nti embeera kinungi mu masomero ageyiganga wakaliwo abaana abatyama wansi nga bazira byakutyama aye ate tugira okukitegeera nti bwe twesenga regional dialogues tubairenga n'opportunity okuwulira okuva mu disitulikiti edindi projekiti eno data targeting nga Buyende, nga Namayingu, nga Bugiri na Mutumba. Ensonga difaanagana. Teacher pupil ratio yona n'emu ku nsonga edivayo nti abaana bangi ino mu masomero ate abasomesa babanga batono. State kayamalwaliro geene keri mukinungi. Amadagala tigamala, population inene ku bantu abali kujja mu malwaliro.